baza no mu kiganiro by'ubushize bavuga bati ni gute Perezida Kagame agomba kuba ari we muntu babonye muri FPR yose akaba ari uba umuyobozi w'igihugu ndetse na FPR ubwayo bibaza ko yari kwiye guhabwa abandi bantu. Bimwe mu bintu bimwe na bimwe twagiye tuganiraho mu biganiro byatambutse hari aho twagiye dukomozaho ibintu ukuntu byagiye byaje ariko abantu benshi bakaba batarigeze babona ko bizazana ingorane nk'izo turimo muri iki gihe bakibaza yuko hari Kagame atangiye ari ukugira ngo bubake igihugu kubera ko umugani nk'uko yabivugaga bati igihugu cyacu jenoside yarakishe abantu b'intagondwa baraje bica abantu b'inzirakarengane umuntu yabyumva akibaza ko yenda na Kagame ubwe afite umutima wa kimuntu ndetse ko ababajwe n'abantu baba barapfuye muri jenoside gusa ntibyatinze mu gihe kitarambiranye Kagame yaje kwerekana yuko koko atitaye ku bantu ahubwo icyo yavugaga ari ukugira gusa ngo abone uburyo yakomeza kwicara mu ntebe y'ubutegetsi akomeza kugenda muri ziriya brende za helikopteri zihenze cyane akagenda mu ndege nazo zihenze cyane ibyo bintu byose iyo prestige ibintu byo kugira ngo yiyerekane nk'umuntu w'igitangaza cyane cyane ko yagendaga avuga ati nahagaritse jenoside ibindi byose abantu bavuga ni ibiki ninde waduhurengeye abanyarwanda ubwo twashiraga hariya i Kigali n'ahandi hantu ma prefecture yari atandukanye ko bose bareberaga bari indorerezi ndetse na ONI ikavana abacungaga umutekano mu gihugu n'ababitaga ko baje gucunga gufasha cyangwa se kurebera kubahirizwa kw'amasezerano bari barakoze hagati ya FPR na Byarimana noneho babona abantu batangiye kubagwa bagafata inzira bakigendera iyo umuntu abivuga biroroshye koko kumva ko uyu muntu afite icyo ashingiraho atanga ibisobanuro bye cyangwa se aragimaze wumva ko Kagame yakoze ibintu byangombwa akwiriye kuba ari we muntu watuvuganira kubera yuko yahagaze ku Banyarwanda cyangwa se ku Batutsi igihe jenoside yabaga mu by'ukuri ariko murabizi ko ukuri ni hanyuma cyane y'ibyo maze kuvuga Kagame nta muntu yakunda ntabwo akunda Abatutsi ntakunda Abahutu ntakunda Abatwa ntakunda Abazungu ntakunda abantu muri rusange nta muntu akunda kitwe kiremwa muntu arakirwanya niba cyaba kitamube kitabereyeho kugira ngo kimushyire igorora muzabirebera aho yagiye tuka abakuru b'ibihugu bindi bihugu kubera ko abona ko yenda hari babangamiye inyunguzi kuvuga rero ngo aravugira umuntu ari we wese yaba umututsi yaba se reka tureke n'abatutsi bose tuvuge n'abariya batari muri FPR nabo ntabwo bavugira n'abari muri FPR ntabwo bavugira igihe yakwibaza yuko babangamiye inyunguzi nta muntu rero avugira ndetse n'abari muri FPR nabo twita ko yenda bafatanyije no kurengera inyunguzi arabategeka abashyira mu ka box aha zagiye genda bakora uko yishakiye ariko kuvuga ko we yenda na izi inyungu zawe yabazireba ibyo birakajya reka rero dutangire ikiganiro cyacu kuri kiriya kibazo gikomeye abantu batubajije ntabwo izi credit zo kuba yenda ibyo ngiye kubavugira ahangaha ndi buze kuvuga ko ari izanjye nzihe jyenyine kubera ko iko naganiriye n'abantu b'inshuti zanjye kandi abantu bamwe binararibonye ndetse bambanjirije kugira experience yo muri FPR noneho nabo mbaza icyo batekereza ubwo hari umuntu umwe nyine nawe ukiri i Kigali wambwiye ati ibyanjye ndagusaba ngo ibitekerezo byanjye uzabitange ariko ntuzatange izina ryanjye kuko nkicaye ahangaha mwebwe ntabwo muzi ibyo urusyo twikoreye ntabwo ndi umuvugizi izina rero ariko ibitekerezo byo koko ndaza kubitanga ibindi ni ibyo nanjye ubwanjye nabayemo hanyuma abantu bose batanze ibitekerezo kuri iki kintu ndabashimiye tunguranye ibitekerezo ku kuntu Perezida Kagame yaba yarabaye umuyobozi wa FPR abantu bavuga bati ariko hari abantu b'intiti bizi hari n'umuntu wabivuze umuntu watangiye abibaza nawe muhe mushimire yaravuze ati umuntu nka Patrick Karegeya twaganiriye ukareba ukuntu ari umuhanga ari umunyabwenge kuki ubwo baheraga kubera urupfu rwe nyine niho bari bahereye icyo kibazo kuki abantu nka bariya bagiraho bakicwa urupfu nka ruriya ku rundi ruhande ati ntabwo baba barize kuki bamuretse Kagame akabanza akagira imbaraga zingana kuriya noneho kugira ubwo aza kubahiga bakanamuhunga kandi ari wari ukwiye kuba yenda yaranabahunze uwo muntu rero amaze kubaza icyo kibazo twagize ngo dushake ubushakashatsi bushize abantu baranyandikiye baravuga bati wowe Jean Paul ndetse wari wavuze ko mu kiganiro cy'ubutaha uzatubwira ukuntu Kagame yabaye perezida ariko nta n'ikintu na kimwe mwabivuzeho nibyo koko ntabwo twabivuzeho ariko icyiza no kugira ngo tubishakire umwanya uhagije ne kuvuga ibintu byangira nk'amarangamutima mbaze abandi bantu baba bafite icyo babitekerezaho narabikoze rero umva ukuntu bambwiye n'ibyanjye byose ndaza kubishyira hamwe ariko nagiraga gusa ngo nabo mbashimire kuba baradufashije muri iki kiganiro kugira ngo Perezida Kagame ayobore FPR bwa mbere ibyo twabivuze inshuro nyinshi nuko atabaga murabizi ko atabaga no muri Uganda ndetse no mu Rwanda igihe FPR yateraga iturutse Bugande ubwo bagiraga muri Kagi bamaze kwinjira muri za Kagitumba ndetse bamaze gufata gace katari kanini cyane ku Rwanda nibwo umuntu wari watangije urugamba General Fred Gisa Rwigema turibuze kuvugaho mu kanya kubera ko mu Rwanda batigeze bamuvugaho ariko mukamubizi neza ko umunsi bitiraga bavugaga babihinduye ibintu by'intwari bagenda babihindura uko bishakiye bavuga kuntu intwari yari izo yenda Kagame yaba yamaze gusinyira mu gitabo ko bagomba kuba intwari turaza kuvuga ku byo yakoze mu gihe yari akiri muri FPR mbere yo kugira wenda ngo twinjire ukuntu yaba yarasimbuwe n'ukuntu yaguye ku rugamba icyo gihe ariko abanyarwanda benshi babaga mu mahanga batari abantu navuga ko batarimo batari biganjemo abahutu benshi cyane cyane abatutsi abatutsi nibo bumvaga ko uriya ari we muyobozi uzabasubiza mu Rwanda mu by'ukuri n'uyu munsi niwe muyobozi wabashubije mu Rwanda abo bantu bumvaga ko Rwigema ariwe ubashyize imbere ariwe urengera inyungu zabo azabatahana nk'uko babyitaga nubwo yapfuye ku munsi rugikubita ariko nubundi niwe batahanye mu Rwanda nubwo ibingibi mbizi ko nshobora kuzabiregerwa mu nkiko z'u Rwanda kuvuga ko atari Kagame wabikoze icyo ubwacyo ni icyaha tigiye afata abantu nk'aba General Caesar Kayizari bakayonga kabarebe akabajyana ku murindi bakagenda bakamuvuga bakamuvuga ibigwi ubwo yagurishaga igitabo cye nta wundi muntu bashobora kuvuga ko yaba yaragize uruhare mu rugamba rwa FPR rwo muri 1994 Rwigema rero abantu benshi baramwikundiraga n'abantu benshi twavuganye bavuga ukuntu yisanzuraga hamwe bya bindi yumvaga ashobora ashaka gusura kanaka akavuga ati uyu munsi ndajya kwa Jean Paul akagenda akisanzura akaganira n'umuryango yarangiza agataha abantu bose bamubona bakumva bishimiye ko bari kumwe nawe mu cyumba baganiriza bakumva ko kuko byari amahirwe kubona agusura mukaganira akicisha bugufi akicara aho abonye benshi baravuga bati yasanga gufite ibyo bitaga amakureti yaraza akicara aho ngaho yarangiza akava muri urwo rugo akagenda agasigira umunezero abantu benshi yabaga yasuye ntabwo ibyo bintu rero ari byo ariko Kagame mese benshi baramubwiye bati ngo babugiye babuza Rwigema bati ibyo bintu ukora bizaguteza ingorane abantu bazakwica ntabwo ugomba kwisanzura bigeze aho ngaho ibyo rero ndashaka kugira ngo mbivuge gusa kubera ukuntu abantu benshi bari bamuzi bagiye bamuvuga sinagize amahirwe yo kubana nawe yo kumumenya ariko namwumvise abantu bagiye bamuvuga bamuvuze neza cyane ntabwo nzi umuntu mu bakoranye na Rwigema ntabwo ari bose hari benshi batamushakaga nako hari ba abantu bake batamushakaga kubera inyungu zabo yenda bwite, ariko abantu benshi bari bashyigikiye ibikorwa yakoraga n'uburyo yaganiraga n'abanyarwanda n'abantu yabereye umuyobozi, uburyo yabitwaragaho. Ibyo rero ntabwo byamaze igihe kinini, byaje kurangira birangira, ariko kugeza uyu munsi akaba benshi bakimubonamo nk'intwari yabo. Ibyo bintu bikaba bitagaragarira bamwe mu gatsiko ka Kagame, kuko Kagame we ntashaka ko hari undi muntu wakwitwa intwari uretse we wenyine. Mu by'ukuri Rwigema ntabwo yamaze igihe nk'uko twabanje kubivuga, ariko abantu benshi muri memoire yabo baracyibuka Rwigema nk'umuntu wafashe iriya initiative n'abandi banyarwanda batari, ntabwo ari we wenyine, ariko baravugaga bati Rwigema niwe instrumentale muri cya gikorwa cyo gutaha mu Rwanda. Ubwo akimara kugera ku rugamba, cyakora byabaye igihe gitoya arapfa. Apfuye niho hagiye abantu batangiye gushaka umuyobozi uzayobora FPR na RPA ingabo. Nibwo murabizi ko Kagame yari yaragiye muri Amerika, ndibaza ari muri Kansas, yigaga icyo gihe mu ishuri rya gisirikare rihari rikomeye, ariko byonyine kugira ngo ajyanwe kwigwa muri Amerika mu gihe hari hakenewe imbaraga zikomeye cyane zo kugira ngo bajye gutera igihugu nk'u Rwanda. Nabyo ubwabyo byerekana ni message, byerekana yuko yenda hari muri icyo gihe ntabwo yari akenewe. Nta wundi muntu wari wagiye kwiga mu bo bavuga uretse Kagame wenyine. Abantu benshi bakavuga yuko yazanaga, yatezaga umwiryane mu Banyarwanda, ariko by'umwihariko mu basirikare ba FPR. Icyaje gukurikiraho rero nuko Nyirwigema amaze gupfa, mwaramwimviye Kagame wenyine avuga ngo yari yaramaze gupakinga ibintu bye ngo yiyumvamo ko agomba gusubira mu Rwanda nako muri Uganda. Benshi bamwe ndetse baranabyinterpreta bakavuga bati se aho ntashaka kuvuga yuko yenda yaba yaragize uruhare mu bintu, yaba yaragize uruhare mu rupfu rwa Rwigema, yenda akaba yarashatse abantu bamwica kugira ngo agaruke, cyane cyane yenda ko bishoboka ko n'amasomo ashobora kuba yari yaramunaniye. Ibyo ngibyo rero ntitwabimenya, ariko kuri nuko yagiye muri Amerika ngo agapakinga ibintu, niwe wabyivugiye bataramuhamagara Rwigema atarapfa, ngo yiyumvisha ko agomba gutaha ko hari ikintu kibi cyabaye mu Rwanda. Sinakwibaza ko Kagame ari umupfumu, kuko yaba ari umupfumu afite ibintu byinshi yaba yaragombye ko yariraguriye bitagomba kuba byarabaye, kandi byabaye bikaba byaramugiriye ingaruka zitari nziza. Ayo ni amagambo yenda yo kwiyemera, ibyo ntabwo turi bitindeho. Icyo gikuba rero kimaze gucika muri FPR, confidence yaragabanutse cyane, abantu bananiwe kubyumva, cyane cyane ko bari barashyize imbaraga nyinshi mu muntu umwe gusa. Akaba ari ikintu abanyarwanda turakwiye no kwirinda muri iki gihe. Confidence imaze kugabanuka muri FPR, bavuga ati Rwigema ko avuyeho biragenda bite? Abantu benshi baci baravuga bati ntibishoboka, nta kuntu uru rugamba ruzashoboka. Ntibigeze batekereza ko ikintu nka kiriya gishobora kubaho. Ntabwo bigeze batekereza ko ikintu nka kiriya gishobora kubaho. Icyo gikuba rero kibaye, habamo icyo kibazo cyo kuvuga ngo ninde wayobora urugamba. Nibyo koko hari abayobozi bakuru, harimo abita abantu guteye, koroneli guteye, harimo mbabarire icyo gihe ntabwo ari koroneli, harimo Bayingana, harimo Babunyenyezi. Ntabwo bashoboye kuyobora urwo rugamba. Birumvikana ko habayemo confusion, ko ari ikintu cyaje gitunguranye, kandi koko imbaraga nyinshi zari zifite Rwigema n'abantu benshi ntibigeze babyumva. Ibijyanye n'impfu zindi zagiye zakurikiyeho nyuma yaho, ndaza kubabwiza ukuri ko ibyo bintu ntabizi, kandi ntagomba no kugira ntafite kubivugaho. Ariko nyuma yaho rero nibwo Kagame koko yaje gutumizwa kuva muri Amerika aza muri mu birindiro bya FPR inkotanyi. Akihagera ntabwo abantu benshi ngo bamwakiriye neza nk'uko mwagiye munabisoma ku bintu bamwe na bamwe babanye nawe bagiye babyandika, ariko haza kuba perezida wa Uganda Museveni aza gushaka uburyo Kagame agomba kwemerwa muri FPR nk'umuyobozi. Birumvikana ko nawe yari mu bantu bagize ingorane kubona umuntu wari inshuti ye, wari umuyobozi yari yizeye, atatekerezaga ko yakwicwa n'urusasu mu minsi ya mbere, cyane cyane ko yari umuyobozi wumva ko kugira ngo umuntu amugereho ari uko urugamba rwagomba kuba rwananiranye burundu, habanje gupfa abantu ishyano ryose. Nawe byaramutunguye, ariko kuko byari bitagishobotse yuko abanyarwanda basubira inyuma ngo bavuge bati basubiye mu Bugande. Bugande bwari bwarangije kubategura, buvuga bati mwaradufashije kurwana urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, uruhare rwacu nuko natwe twabafasha mugataha iwanyu, cyane cyane cyo ari cyo Rwigema nawe ubwe yari yarisabiye. Rwigema rero yarakomeje aragenda, agezeyo ntabwo ibintu byagenze nk'uko byari byateganyijwe. Kagame amaze kugera muri FPR nyine habayemo ingorane zidasanzwe, cyane cyane ko atari wari ukuriye abandi, atari wari ndavuga mu bunararibonye yarutaga abandi, ariko yarabayoboye kubera impamvu zijyanye n'urupfu rwe rwa Rwigema ko zaje zitunguranye, kandi bavuga bati ntabwo tugisubiye inyuma, intambara urugamba rugomba gukomeza byanze bikunze. Ubwo rero impinduka zabaye zari impinduka strategike ku buryo nta kundi muntu yazisobanura. Kuba Kagame rero yarabuye akagira n'imbaraga nyinshi, harimo n'uko impamvu imwe muri izo ngizo yaba yaratewe n'uko FPR yari abarebere rebellion. Kuba uri umurebere, amategeko agenga abarebere niba nayita amategeko cyangwa se amabwiriza, kuko nta mategeko aba murebere, ibintu bikorwa uko umukuru abyumva cyangwa se uko rebelio izo rules cyangwa ayo mabwiriza yaba ameze. Rebelio rero ya FPR nayo yari imeze nk'izindi zose, hahandi bavugaga ati utorotse uri umwanzi. Niba hari ikintu kitagaragara neza muri wowe, habaga ikintu cyitwa scrutiny cyangwa se ubushishozi budasanzwe kugira ngo barebe neza koko niba icyo kintu waba ugikoze hatarimo ibintu by'ubugambanyi, kubera yuko ari rebellion nyine. Gisirikare ntikigira, iyo gisirikare cyo muri rebellion ntikigira amategeko, hamwe bumva ngo abantu bafungirwa mu ndaki, abandi bahanisha igifungo igihano cy'urupfu. Ibyo byose byagiye biha avantage Kagame, kubera ko hari bya bintu bya arbitraire, ibintu byo kumva yuko nta kwihanganira ugomba kuba, navuga ngo iyo habaye akabazo gatoya ibintu byose ugomba kubishakira mu bugambanyi, muri trahison. Ariko mubirebye n'uyu munsi niko n'igihugu cyacu kiyobowe, ibintu byose iyo wanditse inkuru ivuga ngo Kagame ukamushyiraho umustashe nk'iya Hitler uhita umugambanya, umwanzi w'igihugu. Ntabwo ari umwanzi wa Kagame gusa, umwanzi w'igihugu ukaba ushobora kujya gucirwa imanza yuko wanga igihugu cy'u Rwanda. Izo rules za rebellion rero n'uyu munsi ziracyakora, ziracyayoboye abanyarwanda badasobanukiwe na rebellion icyo ari cyo, bataza barebere icyo ari cyo, bataza ayo rules cyangwa se amabwiriza agenga barebere ariyo. Iyo rero ni imwe mu mpamvu yahaye Kagame ububasha budasanzwe, kugeza n'uyu munsi akaba akibukoresha, nawe ubwe akaba atazi ko yavuye muri rebellion, akaba ari muri guverinoma akigendera ku mategeko ya rebellion kugeza n'uyu munsi. Never mind yenda kuba ari aya gisirikare, nayo tutari dukwiye kuba tugenderaho, ku Rwanda rutagomba kuyoborwa mu buryo bwa gisirikare, ahubwo rugomba kuyoborwa nk'uko guverinoma zindi ziyoboraho, cyane cyane ko imyaka 20 ubutegetsi bwa gisirikare bufashe ubutegetsi, byagombye kuba transition ihagije cyane kugira ngo dufate tuyobore igihugu nk'uko bigomba kugenda. Tureke kwita demokarasi izina gusa, tureke kuvuga ngo ubutegetsi bwa demokarasi gusa ari izina gusa, ariko mu by'ukuri amategeko atugenga kugeza uyu munsi ari ay'abarebere. Muturage utarakandagiye mu ishuri, uyu munsi arayoborwa n'amategeko y'abarebere. Umuturage, umushoferi aragendera ku mategeko y'abarebere. Niyo mpamvu ubona abapolisi, abasirikare, abaturage bagenda bavogerwa umunsi wose, uburenganzira bwabo buvogerwa. Ntabwo abayoboye igihugu niko babyumva, ni rebellion kugeza n'uyu munsi niko bikimeze. Icyo twebwe tugomba kwibaza ni uburyo iyo rebellion tugomba kuyivamo, ubuyobozi bw'abarebere twabuvamo, ariko nibura tubanze twumve ko ubutegetsi bw'u Rwanda buhari ubu ngubu bushaka kuyobora igihugu nk'uko bayoboraga rebellion, hahandi hataba ubucamanza, hataba iyo makuru uretse ayo umuntu ushinzwe amakuru muri rebellion yabageneye, ayo babaga basize inyuma ni menshi cyane. Ni munsi niko ibinyamakuru bimeze mu Rwanda, vuga ati niyo mugomba kwandika, ni mugomba gutangaza, ni ntabwo mukwiye kuyatanga. Iyo atangaje ni ikibazo, uvuze igitekerezo cyawe ni ikibazo. Ibyo rero niyo rebellion, niyo yahaye Kagame, imwe mu mpamvu yahaye Kagame ubuyobozi, akaba kugeza uyu munsi ari we kizigenza, akaba ari we uvuga ijambo rya nyuma. Ni ukubera icyo kintu cya rebelio. Ubona navuze ko hari ibintu bya mbere, cya mbere cyari uko hacitse igikuba, hamwe abantu bamo confusion muri FPR. Cya kabiri ni uko byari bitagishobotse ko abantu basubira inyuma, byari byararangiye. Cya mbere cy'Abagande bari bamaze kwitegura ko bohereje Abanyarwanda mu gihugu cyabo, kandi ko babahaye imfashanyo zihagije na blessings zihagije. Cya gatatu ni amategeko ya rebellion. Ibyo byose byatumye abantu bavuga bati icyiza turacyemera, ariko nta kundi, ntabwo dushobora gusubira inyuma. Intwari yacu iragiye, amategeko yacu ntabwo ari favorable, tugomba kuyemera. Ikindi rero cyari cyo nanyine yavanye mu batwaganiriye, uvuga ati hari muri FPR habagamo ibintu bibiri, hari RPA hari na RPF. RPF nyine murabizi benshi ko ari umutwe wa politike, RP ikaba ari umutwe wa gisirikare. RPF niyo yabagamo abantu nka Pasiteri Bizimungu, yabagamo abantu nka Koloneli Alex Kanyarengwe, nubwo yari umusirikare ariko niwe yabaga harimo abatwa ba Mazimpaka, Babihozagara n'abandi benshi cyane icyo gihe, n'Abainyumba Loyizi. Ariko rebelio nako RPA iyo yabagamo abantu b'abasirikari bakomeye, ariko ari nabo bari active politiki muri FPR, nta kintu yakoraga icyo gihe. Ariko RPA yabaga iri ku rugamba, abantu bakivuga ibigwi, abantu barabizi ukuntu abantu bakunda pride. Uwatashye yavuze ngo yafashe agace runaka, uwo niwe wabaga afite agaciro. Abantu ba FPR rero icyo gihe, nubwo ntavuga ngo bari irrelevant, ariko bari batagaragara cyane, ntibagaragaraga. Bakoraga politiki, nibyo diplomasi, ariko yari ishingiye ku mikorere na performance ya RPA. Icyo gihe rero umuntu wabaga uyoboye RPA wari we Kagame nyine, niwe wabaga ufite ijambo. Nubwo yabaga agomba gukorera munsi ya perezida wa FPR ubwayo, ariko ntabwo yarushaga ntabwo umuperezida wa FPR yarushaga wa RPA ijambo, kubera ko abantu benshi bavuga ati ingabo zihagaze zite, niyo makuru abantu bashaka kumva. Ubundi FPR yaje yihishe inyuma ya RPA, ariko umugambi abantu benshi 90% nkurikije amagambo y'uwo muntu yavuze ko 90% bo bumvaga ari RPA, gusa 10% kare yari politiki. Ibyo rero nabyo bikaba ari ingingo ya kane yatumye perezida Paul Kagame agira imbaraga nyinshi cyane, gutuma zituma nako zatumye ashobora kuyobora abantu arusha ubwenge, kubera ko bumvaga ko ingabo arizo zifite power nyinshi kuruta abasivile ndetse n'abasirikare bakoraga politiki ya FPR. Yari ingingo ya kane. Ingingo ya gatanu nuko RPF nyine nayo irajyana n'iya kane, bo bumvaga ngo abasivile bo muri RPF ari ntabwo bari bafite agaciro gakomeye cyane. Abantu bo muri RPF abantu babaga bohereje ngo benshi babaga ngo ndacyavuga nyine ayo mantu yo muntu ufite experience muri FPR ndetse watangiranye na RPA, ariyo mpamvu nagiye kumushaka nyuma. Sinakwibuza ko nawe navuga yenda ko atari RPF muri rusange, ntabwo yatangiye na RPF ariko yatangiranye n'igisirikare nyuma gatoya kimaze gutangira, ndibaza ku buryo ibintu byinshi yagiye abikurikirana, ari nayo mpamvu nawe nagiye ngira ngo numve igitekerezo yaba yari afite, cyangwa se nawe yaba afite impamvu Perezida Kagame yaba yarabaye umuyobozi w'igihugu akayobora intiti abantu bitora ko bashoboye kuruta uko we yagomba kubikora. Ndetse benshi banavuga bati ubu ngubu uwashyiraho n'umuntu w'umuhinzi mworozi yakora akazi keza kuruta ka Kagame. Kuki mwebwe nka FPR mwasanze uriwe muntu ugomba kuyobora? Uwo rero aza kuvuga ati abasivile ntacyo bari bavuze hariya, nkuko nimaze kuvuga 90% bumvaga RPA igisirikare. Noneho ku buryo ibintu byakorwaga muri ya porcentage 10 abantu benshi batashaga no kumenya ibyo ari byo no kumva ngo diplomasi zabaye, abantu bagiye muri Arusha, abandi bagiye mu Bubiligi fundraising amafaranga ava hehe, icyo nicyo barebaga. Ibindi bakavuga bati ingabo zihagaze zite ku rugamba, politiki ntibari bazijya. N'uyu munsi politiki mu Rwanda ntabwo bayizi, bumva. Niyo mpamvu na Kagame nawe agenda akajya kwicara muri resitora, nayita resitora kuko bavuga ngo ni breakfast player, niba player mumbabarire, akavuga ibyo yishakiye byose, akavuga ati nzabigenza bitya, nzabigenza gutya. Ni ukuvuga ngo arakibona nka wa muntu wo mu hambere w'igisirikare, yumva ko abantu bagomba kumukomera amashyi kubera yenda abantu umubare w'abantu yishe uko bangana cyangwa zica uko bangana kuruta proje zizateza imbere umunyarwanda. We niko akibibona, murabibona muri disikuru ze zose, havuga ati tuba twarabishe twarabamaze mwakiriye hamana. Cya kabiri ati n'isazi igenza yanzikubita inyundo. Ubundi ati igikeri nzagikandagira n'ikamyo. Mvuga ubugome n'umujinya mwinshi kubwo wumva ko ikintu ushobora gufata mu ntoki ugomba gushaka force zirenze ziri ziturutse zidasanzwe n'umujinya mwinshi cyane. Kwica isazi n'inyundo, gukandagira ikamyo na kwigikeri n'ikamyo. Bundi warangiza ukajya muri resitora n'amasengesho uti nzabica, nzabicira nabo mudashobora kwica, uretse ko namwe mwagombye kuba mwica mwe Abanyarwanda. Sinzi impamvu mwe mudashobora kwica, mwumva ko bidakwiriye. Ibyo rero urumva ko aracyafite ya esprit militaire ya rebelio yo kumva yuko kuba umuyobozi uri effectif, umuyobozi ufite icyamari Abanyarwanda, ari uko ugomba kuba babwira ibigwi byo kwica. Warashe bangahe, wishe bangahe, ibyo intumbi wanyuze hejuru, izo nizo Kagame waba arakore success. Iyo rero nayo ikaba ari imwe mu mpamvu yo kumva ko igisirikare cyamuhaga power kuruta ibya gisivili. Ikindi cya gatandatu nacyo gikomeye cyane numva tutagomba kuvuga mbere yo gufata ikiruhuko, ni ikintu bita mu bintu bagiye basoma ibitabo abantu bafite ubutegetsi nka buriya, nibaza ko aribyo bitabo Kagame yasomye, ikintu cyitwa divise pour regner. N'abantu basomye mu bitabo by'Igifaransa, ni ukuvuga ngo ugomba kureba uburyo utandukanya abantu mukorana kugira ngo wowe ubashe kuba kuguma ku butegetsi igihe kirambye. Uburyo Kagame yabikoze rero ni uburyo busobanutse turi buze kugarukaho mu kanya tumaze kumva akaririmbo ka Nyangezi Masabo, Nyangezi kavamwe inkovu z'ibihe, turebe uburyo Kagame yagiye acamwe ibice abanyarwanda cyane cyane abo yayoboraga, noneho bikamuha avantage zo kugira ngo agume ku butegetsi. Turaza kuvuga ukuntu yagiye asenya abantu nk'ababihozagara Mazimpaka, ba Mutaboba, benshi cyane tufite amazina atandukanye, ba Kayumba Nyamwasa, ba Patrick Karegeya, abo bose ukuntu yagiye abasenya, ariko atari ibintu yivaniye mu mutwe, ahubwo yarasomye igitabo cyamuhaye izo nyigisho kugira ngo atandukanye Abanyarwanda. N'ubu bigihari uzasanga abantu bose batinyana, maze icyo gihe ntihagire uwizera undi, ahubwo bigatuma we ashobora kwigumira ku butegetsi. Ibyo rero turabigarukaho mu kanya, reka tubanze twumve Masabo mu minota itarambiranye nawo mu kanya. Radio Itahuka, ijwi ry'igihoro nyarwanda ivugira Washington. Nongere mpe ikaze abakunzi ba Radio Itahuka, turi kumwe nabo kuri uyu mugoroba. Nk'uko nari maze kubasezerana mu kanya gashize, reka turebe rero ukuntu Perezida Kagame yagiye acamwe ibice abaturage kugira ngo abashe kuyobora igihugu, cyangwa se ngo yiyongere iminsi yo kugira ngo ayobore igihugu ndetse na FPR. Ubundi ibyo bintu yabitangiye kera cyane, ariko abantu ntabwo bashoboye kubisobanukirwa mu gihe cya mbere, aho abantu cyane cyane babaga muri FPR Inkotanyi bagendaga bumva ngo kanaka ari haratara amakuru akuvugwaho kugira ngo yajyane muri nzego za ransenyema. Inzego za ransenyema rero ubwo bavugaga zari ziyobowe na Jacques Nziza. Icyo gihe turibuze kumuvugaho gatoya, nk'uko amakuru nahawe n'umwe mu bantu bakuranye nawe, bari kumwe nawe mu gihe bagitangira urugamba rwa FPR Inkotanyi, avuga ko Jacques Nziza ari mu bantu Kagame yashatse gukoresha kugira ngo azakore ibyo bintu. Cya mbere cye ntabwo yararuhanye n'abandi, noneho bikaba bimworoheye kugira ngo atazigera abagirira impuhwe na nkeya. Ikindi cyatumye Jacques Nziza aba instrumento cyangwa se aba igikoresho gikomeye cya Kagame, nuko ngo we buriya akaba afite ubunyarwanda bwe bukababona ko butuzuye, bavuga ko ari umufumbira. Ubufumbira bwe rero bwatumye ngo atagira impuhwe, adashobora kugira impuhwe Abanyarwanda. Ibyo rero bikaba byarakozwe bite? Hari bamwe bagendaga bavuga bati kanaka ajya gusangira na kanaka, cyangwa se babonanira iwe mu rugo buri mugoroba, niwe baba baganira bati mugomba kureba ukuntu mwinjira muri abo bantu mukamenya ibyo bavuga, bitaba ibyo nabo mukabaca kuzongera gusurana. Niho hagiye abantu bamwe na bamwe bavuga bati kanaka yasurana n'umuntu runaka, noneho ubwo waba uvuye kureba umuntu bakavuga bati nyura muri hariya ku kabindi baze bakubaze uriya muntu ujya kureba ibyo ari byo, ibyo mwavuganye. Mu ngamba ari ukugira ngo bakubwire bati nubwo batakubwiye ati ntuzasubireyo, ahubwo bakavuga bati uriya muntu uri impamvu wamukeka hashobora kuba ari ikintu gikomeye cyane, ahubwo akaba atari umuntu akwiriye kwisanzura nawe. Ibyo byarabaye cyane ku buryo abantu barasigaye batinyana, ndetse na nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya yari mu bantu bazize icyo kintu mbere y'uko ahunga, ariko bikaba byaratangiye hakiri kare. Uwo mugambi rero iyo sisiteme iyo bita divise pour régner akaba ari ikintu cyakozwe n'abanyapolitike abanyagitugu benshi cyane, aho bavuga bati abantu batangira kujya baganira bakumvikana ku bintu byinshi bizatuma ibyo bavuze hari cyane cyane ko tuba tutabyumvise bizatuma bagira umugambi umwe, noneho ubutegetsi bwacu bakabuhirika. Impamvu umuntu atinya ikintu nk'icyo ngicyo byo birumvikana ko ari uko bafite ibyahisha, ari uko bafite ibintu yumva nawe adafite confidence. Turibuze kwigaruka iyo ngiyo kuba Kagame nawe umwe mu mpamvu yatumye akomeza kuba ku butegetsi ari uko confidence ye ntayari ihari, ntiyari yiyizeye. Iyo rero turaza kwireba mu yindi ngingo, aho turibuze kuvuga uburyo Kagame yagiye akreya abantu b'inkomamashyi kubera ko yabonaga aribo byoroshye kugira ngo akume ku butegetsi. noneho ibyo rero bimaze gushoboka, byarashobotse kuko iyo bagukangaga cyane cyane iyo waba uri nk'umuntu utazi sisiteme neza, ukavuga ngo wagiye kuganira n'umuntu utazi uwo muntu uwo ari we, genda yakwitumiriye ejo nejobundi ugasanga uri mu nzego za ransenyema, uriho wuzuza impapuro forumirere, baguhata ibibazo bakuvana mu cyumba kimwe kujyana mu kindi. Ibyo byashoboye gucamo imice abantu, ndetse nyuma yaho na Kagame ubwe akaba ashobora kuba yanakwihamagarira, ntakwereke yenda umugambi agufitiyeho, ariko akakwereka ko ibintu bakuvugaho abizi. Ibyo byarakoze cyane, noneho abantu batangira gutinya gusurana, ariko ibyo byaje kuza cyane cyane guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda kuzamura. Mbere bari bagisurana, ariko nabwo habagaho incidents zimwe na zimwe aho wabonaga ko abantu bikandagira. Iyo rero yari iyo ngingo ya divise pour enye, hamwe umuntu yagendaga atinya mugenzi we. Noneho icyo gihe wowe ukumva ari yo safety yawe, akaribwo wumva ko ufite umutekano. Ikindi kintu cyakurikiye kuri iyo cyakurikiye nuko Kagame ngo yavuze ati ngomba gushyiraho abantu b'inkomamashyi. Ariko mbere yuko yenda tuvuga izo nkomamashyi, hari abantu bamwe bagiye abantu benshi bibaza bati se kuki batagize uruhare rukomeye cyane muri FPR kuruta izo nkomamashyi tugiye kuvuga. Banavuga ko hari abahanga benshi bari muri FPR, harimo abitwa ba Kanyarengwe, harimo Bizimungu, harimo Bizinde, harimo Seth Sendashonga. Ubwo Bizinde we yari umusirikare, ariko yenda nshatse sinamushyira muri urwo rwego rwa politike, ndetse ko nawe yakoze politike, ko yakoze igisirikare. Harimo bitwa ba Inyumba Louisia, harimo ba Christine Umutoni, harimo ba Joseph Mutaboba, harimo ba Mazimpaka Patrick, harimo bitwa ngo Zeno, witwa Dusaidi, harimo Musoni Protasi, nawe baramuvuze, bakavuga na Bihozagara, nari nzi ko Bihozagara namuvuze. Nabo akaba ari abantu bari muri FPR bumvaga ko bagombaga kuba ari bo, yenda hari mu rwego rwa politiki. Muri ayo mazina agera kuri 12 mbasomeye, ni benshi cyane, ariko yamuhaye urugero. Uwo muntu twaganiraga avuga ati nguhe urugero bworoshye rwa hafi, fata abo bantu bari muri FPR urebe abantu bose, harimo abantu b'abahanga cyane, abantu bari bafite vision, ariko ntabwo bigeze bahabwa amahirwe, ahubwo babaye ku bantu bakangwa nabo, umuntu akamuha assignment bakamva ko akazi kabo, nubwo babaga mu rwego politiki rwagomba kuba ari rwo rushyiraho agenda n'icyerekezo cya FPR, ahubwo abo bantu bagomba kuba ari bo bazajya bajya kumva amabwiriza avuye mu gisirikare, kubera ko Kagame nyine yari yaramaze gukora iyo gahunda yo gutandukanya abantu no gucamo abantu ibice. Ibyo rero niho abantu nk'abo ngabo, nongere mbasubiremo, umuntu yambwiye ati fata urugero abantu b'abahanga baga muri FPR, bari bafite vision, abantu bibazaga ko uko byameze kose barutaga Kagame gutekereza igihugu, Kagame wenda akaba yakwigumira mu gisirikare. Nabo ba Kanyarengwe, Bizimungu, Lizinde, Seth Sendashonga, Inyumba Rosia, Christine Umutoni, Musoni Protas, Dusaidi, Ngwitwa Zeno, Mazimpaka Patrick, Jacques Bihozagara, Mutaboba Joseph, ariko undi ntavuze kandi nawe wo wakomeje kugaragara na nyuma ni Charles Murigande. Abo bari abantu benshi bari bazi yuko bashobora kuba yenda aribo bantu bagombye kuba bareba agenda ya FPR, hanyuma igisirikare nacyo kigahora akazi kajyanye n'umutekano. Ariko nyuma yuko Kagame yashoboye iriya strategy yo kugira ngo acemwe abantu ibice, noneho bariya abantu irrelevance yabo yo kugira ngo batagira aho bagaragara, batagira icyo bashobora gukora, yari yaramaze kubishobora. Vuga ati buri muntu ahubwo jyewe nsigaje kuzajya mbahamagara nkubwira nti jya hariya, jya hariya, jya hariya. Cyane cyane ko Jacques Nziza nyine yari yaramaze gukora icyo ako kazi bamushinze ko kuzajya bahamagara umuntu wese uvuye gusura Musoni, uvuye gusura Kanyarengo, uvuye gusura Bizimungu, wabonanye na Sendashonga, wabonanye na Rizi, ni wabonanye na Inyumba, abantu bose inyumba narabwiye ubushize ubwo twabonanye ahangaha muri Boston namubwiye nti ariko wowe yuza kujya kubwiriza ivanjili ya FPR n'ukuntu wicaye ku gatebe imyaka n'imyaka warangiza ukagenda Imana imuhe iruhuko ridashira Madame Inyumba ndabizi ko yari umunyantege nke ariko ko ibintu bya FPR atabyemeraga ibyo yari sigaye ikora atabyemeraga ahubwo ari uko yagize intege nke gusa mu gihe turi buze kuvuga n'impamvu nyine iyo system Kagame nakoresha yo kugira ngo aci abantu intege noneho barebe babalanse basange kuko barijanditse bihagije badashobora kugira ngo bakwikobotora muri icyo kintu kimeze nk'umutego abatega ariko mu by'ukuri iyo ujyanye n'amatiku gusa kugira ngo umuhe inyungu we wenyine ubu rero abantu twavugaga bose barimo basharire muri gande aho bose tuvuga mureba aho bari turaza kubisubiraho ariko mureba ahantu bari n'abahanga bamwe n'abadokteri taza kuvuga bitwa bandagije imana ubu ngubu bari mu buhungiro nabo bagiye bashakwa ku ngoma ya Kagame bari muri ayo mazina nagiye mvana mu bantu nabazaga ngo witwa nkuri ingoma bagiye bahamagarwa ngo nabahanga bakenewe ariko bageraho bakabashya muri system yo kugira ngo bababwire bati assignment muzikura hana nta handi hantu mugomba kujya gushaka nta handi hantu mugomba kujya gushaka yenda kumenya ufite ububasha ngo nindi ibyo byarabaye rero abantu bo basigara bumva ko Kagame ari ikigirwamana ahubwo atari na perezida gusa biriya binagenda kujya kuvuga amateleviziyo mpuzamahanga n'abanyarwanda batangira gutekereza ko yenda ibyo bintu koko ari byo muri make abo bantu bose tuvuze harimo n'abandi benshi cyane hari abasirikare bize amategeko barimo ba jenerali Kayumba Nyamwasa barimo ba Colonel Patrick Karege n'abandi benshi cyane bagiye bamugambage nubwo bibabaje biteye n'isoni kubona ibintu mugambage asigaye akora anavuga ba Colonel Karemera yari Colonel icyo gihe docteur abantu b'abahanga bari bahari bashobora kuba barakoze akazi keza cyane kuruta Kagame ariko ntibyashobotse kubera yuko nyine habayeho icyo kintu cy'inyungu za Kagame yateguye neza akavuga ati cyewe icyo ashaka ni ubuyobozi mwabikunda mutabikunda kuko nzabigeraho nuku n'ubundi nagiye mwagiye gutangira urugamba mutanshaka nzatari mwebwe munzanye ndabategeka nzi ko mutankunda ubu rero nanjye ngomba gushaka za garde fu zanjye zizamproteja aribwo uburyo Jacques Nziza yagiye muri DMI muri renseignement akazajya ahamagara abo yishakiye wese kubera ko yenda bamuketse ko avugana n'umuntu utumva neza Kagame abo bantu rero bari bo bantu batekereza abantu bavuga bati kuki bari abantu batayoboye u Rwanda cyangwa se reka no kwibura u Rwanda bayobora FPR ubwayo dore rero ukundi kuntu byashobotse ubundi buryo bwashobotse Kagame ngo yakoze ikintu cyitwa gushyiraho urwego rw'inkomamashyi inkomamashyi zikamenyekana hanyuma zikaba arizo zizajya muri zizajya zijya mu myanya ikomeye iri ifite influence noneho icyo gihe bikazafasha kugira ngo ibintu by'ibitekerezo bitambuke byihute mu buryo bwihuse noneho navuga ikintu cyo kugira resistance ikindi no gushaka ngo abakriminate abantu bakoze ibyaha kuva kera rabishe abantu umuntu yandikiye ngo bishe ngo abakriminali mbabarire ari abagiye bakora ibyaha ngo bikomeye ari ukwica ari ukugira ngo ari n'aba ngo bagiye biba ibyo byose bituma avuga ati abantu mbafiteho control aho kugira ngo abahane abashyire mu munyururu abo akavuga ati ngize amahirwe uriya muntu ufite ibyaregwa ibyaha byarabyemeye igihano ni ugupfa cyangwa se ni ugufunga burundu reka mushyire mu mwanya runaka ayobora abandi bantu badafite ubusembwa noneho icyo gihe ni hagira ikintu yashaka gukora, nzamwibutse yuko biya byaha yakoze ashobora kubifungirwa akibagirwa ubuzima burundu. Ingero zagiye zitangwa zaratanzwe, aho bavuze abantu nka Musoni James, mbere twavuze Musoni Protest, ariko Protest, ariko noneho ubu Musoni James. Musoni James mu bantu twagerageje kuvugana babanye nawe baravuze bati Musoni James intambara ikirangira, murabona ko abantu bashaka gufasha impunzi, hari ibigori, hari ubuhunga, imifu y'ibigori, hari masukari na za nido. Musoni James ngo yibye ibishyimbo n'ibintu bidatubwo, ndiyo ndasoma ibintu abantu banyandikiye. Noneho amaze kubyiba baramufunga, akaba yarafungiwe kuri brigade ya Muhima, ariko ngo mu rwego rw'ubitaga CID. Amaze gufungwa nibwo yavuyeyo bamuha imbaraga zidasanzwe ajya kuyobora Rwanda Revenue Authority, kubera ko none icyo gihe yari amaze kuba igikoresho. Urugero rundi bampaye n'urwitwa n'urwa General Kayonga, akaba ari umwe mu bantu bavuzwe mu nka z'abagogwe, yibye inka nyinshi cyane mu gihe cy'intambara y'abacengezi. Noneho kuyoboka kwe no gukoma amashyi kwe akaba ngo yarabiguranye igifungo. Icyo gihe rero ubwo bamuhaga imyanya ngo bikaba byaragiye bituma adashobora kugira ikintu yakora, ndetse ahubwo agomba kumva ko Kagame ari Imana, kuko yamuguranye aho kugira ngo amufunge atakaze uburenganzira bwo kugira ngo azajye abona umuryango we n'abana, umudamu we n'abana. Bakavuga ati ibyo uzambwira byose nyakubahwa njyewe nzagushyigikira. Nababwiye inkoma mashyi ya Jacques Nziza, icyo twamuvuzeho ni uko ari umuntu ngo w'umufumbira utari n'umunyarwanda, utazigera ugira impuhwe umunyarwanda, ariko akaba ngo no mu gisirikare atarahabaye, ngo akaba yarabaga ahitwa Gisoro, ngo afashwe neza rya imisanzu y'abanyarwanda, ibigori no kurara ijoro rwa ntambi, ibyo bintu ngo akaba atabizi. Noneho igihe yaje icya mbere aba ari nko gushimira, icya kabiri ni ukuba adafite adakonekta ngo yumve ko yakwisanzura, nako yumva ko afite icyo ahuriyeho n'abariya bantu, noneho bikaba byoroshye kugira ngo ye kuzagira sympathy, ariyo mpamvu ari ushinzwe kwica no gufunga abantu bose Kagame yaba afitanye nawe ibibazo, kubera ko nawe ubwe ngo arabizi ko neza Kagame adahari nawe ibyo byabirangiye. Icyo gihe rero akavuga ati mpe muke ndamuke, nta kundi ko nta wundi wanyiza, nta banyarwanda ngo bamuzi. Bikaba bimworoheye rero Kagame kumukoresha kugira ngo acemwe abantu ibice. Bandi bavuga ati Dani munyuza nta hantu, Dani munyuza n'ahandi hantu yagombye kuba yari kuzakorera uretse nyine mu kwaha kwa Kagame. Ti wowe se umuntu yarambwiye ati nk'ubu urebye u Rwanda rufite ba injeniyeri, ba dokiteri bafite za metrize zo mu mpamvu mubona ko muri majors zitandukanye, bahurira he Dani yabayobora mu ruhe rwego? Tariko kubera yuko ari umwe mu bantu bafite icya mbere cyo kompetanse akademike ntayafite, noneho no kuba bafite n'iyo kompleksi yo kuba ntayo nabo bantu ayobora bose bamurusha izo skills n'iyo n'izo kompetanse, noneho bigatuma nawe agomba gukora ibishoboka byose ibyo shebuja agomba kumutuma. Ubwo harimo ubwo bujura nyine, abantu benshi b'ubujura akavuga ati oke mwebwe mwarebye muri abakrimine, ubundi mwagombye kuba muri sosiyete nyarwanda, nta kindi kintu mwagombye kuba mukora uretse kuba munyururu. Akavuga ati ahubwo aho kugira ngo mbafunge ndagira ngo mbatume munyoborere bariya bantu, uvuga ibinyuranyije n'ibyo jyewe mvuga cyangwa se ibyo nemera, mumufunge. Abo bantu rero ntibazatinda kubikora. Ibyo ndibaza ko durangirije aho ngaho hari byinshi cyane. Ibyo biri muri bimwe mu mpamvu byatumye Kagame abona ubutegetsi. Nibaza ko uwaba adafite yumva yenda bidasobanutse mu buryo bukwiriye, twazamushakira ikindi gihe. Ariko ndumva muri make ukuntu nagerageza mu nshamake kubabwira ni uko habayemo icyo kintu cyo guca nk'abantu ibice, habayemo icyo gikuba, habayemo icyo gihunga, noneho kigatuma Abanyarwanda bagomba kwisumita ko bari bafite umuyobozi, kubera ko byari bitagishobotse ko basubira inyuma. Hari icyo kintu cyo gukoresha abakriminelle kugira ngo batinye, bavuge bati niba tudakoze ibi ngibi baradufunga. Kuvuga turibuka ibintu wakoze, inka wibye, ibigori n'ibishyimbo wibye by'impunzi, amabati, ibyo bintu byose bigatuma abashobora kuyobora abantu b'intiti n'abanyabwenge, abandi banyabwenge batibye, akaba ariho yagiye afata abantu bagiye kujya basura cyangwa baganira nabo, akabaca kubanza kuko bazongera kubonana nabo. Ari byo bintu nise bintu nagiye nsoma no mu bitabo ko abadiktateri benshi banabikoresha, byo gucamo ibice abantu kugira ngo nibasigara bameze nk'imwe, intama iri hariya n'indi iri hariya, bizakorohere ko bya bikoko biza bigatwara imwe, bigatwara indi, zikagera aho zigashira. Ibi ngibi Kagame nibyo bita mu Cyongereza ngo ni ukubayinga time, ariko nzi ko ntabwo bifite aho bizamugeza. Hari ibintu